Yeah. Oh yes, I'm a champion.
Magoli nikitupia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningitusua.
Oh yes, I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Yeah. Champion.
Jomo Town Finest. Yeah.
Champion.
Hakuna kukata tamaa hata kauli shindana ukashindwa. Wewe ni champion na umombo wa kushinda. Spagawe ukipingwa, piga moyo konde ile kibingwa. Mungu na malaika wanakulinda. Unapokataliwa haimaanishi kwamba hauna thamani. Thamani unayosema wajaiona, songa kwa imani. Unamuona majani ni legendary toka zamani. Kasonga na ifani na Bongo Records kwenye ramani. Hustling toka way back. Hakuna refa kunibeba, hakuna demo kunitega. Ushindi soki popere pampa. Sismami hata nione zebra. Hii ni conscious kwa madogo mpaka brothers wenyewe. Kiona misha ziendi unasmama unakwenda mwenyewe. Mina shida ziko nyingi mara kumi ya wewe. Paka nona tilisti ningeombwa demu niolewe. Utajaza mwenyewe. A ama B, B ama A. Shida nazopita mge kwa nyi mge run away. Ila napambania kombe everyday. Kwa kuwa nataka ushindi na pambana
yes,
anyway.
Magoli kitu pia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningitusua.
Oh yes,
I'm a champion.
Champion,
champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Champion.
Can you feel that?
Champion.
Yeah. The bad news is, we're all born sinners. Habari nzuri ni kwamba we're all born winners. Your time is now, be a man, John Cena. You're up on the top, acha wakujue jina, be inspired. Let it burn, see the fire. Wanyama wapo wengi, you the winner, be the lion. Dhahabu wezi nyaa, mpaka wechome moto. Never lose hope, kamwe usifie msoto. Hustle, don't sleep, wepaka uyone ndoto. Shine bright like a diamond, pose upigwe na photo. Don't panic, ulengada we drug addict. Na mise mini kutoboa, mpaka black magic. Trying to imagine, vipi takuwa, they trying to predict. Taji kichwani kwako, meshinda, we give you credit. Simame mara, uwezo mwinge kili kubwa and you'll be flying in the sky kama Superman. Wanga now, wengi mwanangu tapigwa ndumba man. Ukishindana utashinda, cause you the man. My only wish to the stars to become one. But I'm not ready losing myself just to be someone. Nani kifa before I get my shit done. Sita lala mika got
oh,
respect
yes,
for the gas plan.
Magoli kitu pia ni ushindi. Ndoto kitimia ni ushindi.
Yes, I'm a champion.
Malengo kitimia ni ushindi. Shule ningitusua.
Oh yes, I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.
Champion, yeah. Champion.
Oh yes, I'm a champion.
Yes, I'm a champion.
Oh yes, I'm a champion.
Champion, champion, champion.
Yes, I'm a champion.